salutare. Ba 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 bu bu ba 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 bu bu ba 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 bu bu ba 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 bu bu
Cantiamo insieme.
ba ba
Ba ba bo bo ba 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 bo bo
ba
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 ba ba bo bo ba 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 bo bo.
Super, ascoltami di nuovo. Ba 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 bu bu ba 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 bu bu ba 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 bu bu ba 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 bu bu
Canta di nuovo con me.
ba ba
Ba bo bo
ba
ba ba ba
bu
bo bo
ba
ba ba ba bo bo ba 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 bo bo.